Asem breni unia ebre aso se betie enkwasem. Via ubia bomadia se ubefu bibi obeno. Na wasi wase enkwasem ebre edu. Eyo msumfu akwaifod ena manimmo echasemi. Bomadia se ubesi utrasi enidi na yabompai. Odofo numu buhufo uma edawasi. Umbe yu wa ye kamfo. Umama ukesi yeso. Sasa uye mpaibuti ifu ija. Unchayi na kre inaba. Radebra umaya kradu se. Ibiti yu wa semi. Toyaji ni inado num. Peshe wa sumbre nasi. Deyu wedi treye o wa semu. Radi se. Ende ubini wa. Yu wedi treno. Biyinaji ni nintia se ni biyu. Nafo krisu se. Nekra. Ene na chenkwa. Unia, besawo, the throne of grace, adum ayengwano enim. Na, ene dire no, approaching the throne with confidence. Se ye din nami yo, eko adum ayengwano enim. Oya, no true he before whom I shame no me and no cry say. Say, call Adomain when any man. If I say, ye day, and I'm your near could draw a decor. Say, I say, would be a call Adomain when any more or the name of your equa. Now, as I say, you won't you not be. Then you not so are. You won't any say, ye did say. Onyankopon na yekwo nanim no ne suni bi eye se oya hotoso onyankopon na oyo bi a se oshow ba ebem. Our God is a promise keeper na ade ba kwa mehu onyankopon no ho ne se onyankopon oyo odo na ehumobro nyankopon ofata na ese no na ye na ho afo a se ne ma eba ne nchen bebisa ne bibi na oye krado so se se ba obebwae eso se me no mu bisa hwe mu se jane bibi na se mu bisa obeye amamu. Mini adofu wa wetibi. Eyemi anwafuwa pa. Senya nkupono. Unihwa mo. Na mihu enia. Washi. Wedini hwa moda. Ewe bro fra Abrahamu. Okachure yeja Abraham se. Friwo je fie na mensuma wo na me chiro bibia ko yanze wo hene je fie ho na ne ade na bibia no wo no na abosom sam ne nyoma wo nti no yo Abraham kuto no obi a na ne mafra bem no ni na osure urade do nya me fre no no we ni nuhia moda. Nibebe bribe kase hain. Ofra Abraham no. Echei. Hade nina nire o nene kwe. Obano che asana owo. Unyami nim dia oye ena oye maye. Izanse nyangu pono oye. Oye promise kipano. Na niya okano ni sunubi. Eye se. Wankasem. Na unchantro. Si yenya butre na ye jinidi. Na ye jidi ya mpara sesu. Oye ma Abraham. Yansu obayama ye. Nubebine den. Oba jokopa. Hey. Jokopa bre. Obre ye pa. Ano anzo na. Oya dadafo. Bani nini ne munu. Onyakufo indini mwamoda. Ewe Isaac. Isaac. Obrey. Kwa ni yiri na woba kuya ya kama asemi ya. Nani swache. But a brace him no. Mnyakupon shen weni minyam. The Bible say, it sounds like Isaac didn't know who to Nyakupon tinu. I said, no, ma, Isaac yekasi. No, sanso e yekasi. Kwesi se o yekasi pa. Na mpembe brenu, ayana minu mienu, aya yetimi ekase, eradi shirami, Abraham shira, Isaac shira, yuko pisha, ahane yetimi bisa. Ba muma ya mfa, adibi ya mfa tuhonshe. So se, kwenye Abraham faswo, noni nyamin nantiye, na washe ni bose mama uba. Nevide ebe ima eno. So ye wa witi miya chen. Na dairo honi se. Na ba wabeti na ni chenu. Chwese mse wakono hon. Ama onene uba ayefe nishme. Na boshe bana ye Isaac no. Omame ehu na ose fa akura nso sako ba fori mami masa ehu a bebe sase so se ko betu sa na monana ye ne breed ye because onya me o chire ho ana dia dia but esa se ta onya ko pona no ne ne nam no oye promise keeper no no share ne boss o di akura ne be ma no. That's what the man in Tino says, Sansa for Bonap far for him, Mamma. One carry. On your Korane corner. Before I dress him, no, Meduana, Mahushe. Hanu here would be a walk who could draw on your coffle. On no call, Mosuja, a muffa, a sekine, a muffa, a sue, a muffa, a bibiara. At your master say, Jenny, in a way. What I, Mr. Papa say. Same time, Papa, I'm not going for you. Na, ya feja, ya fe njina, ya fe sekai, ya fe nsu, ya fe bibia ya seye. Na buwana, ya denu kobo afareno. Eno, wo. Oh. Na se wo, ena uba, oye bosheba, na unyankupo odina mao. Na, ubude, ya fe se, ube tuwa na maso kobo afareno mpo. Na wabla akurani nimu, na akurani bisa se. Na, abuwana ya di kobo afareno woy. Na ubisano uhuru krabo ho ose onyakopon ba kire we na meyo se Abraham e yobi a na oji onyakopon di wo se ase the Abraham trust in the character of God, his character. So onyame ne character na se and his promises onyame wo subi a onyakopon wo subi a nya waka na waka ose mini nyame ni mini Alpha, mini Omega, mini Mfitiase, mini Wiye. Onyami biyare ni ho, ajimi nko. Ne mini mo biyara. Sada Abraham tu sana mo, no ni mo biyara. No nyankuru ponku to, eno nino. Enti. Ofre akwalano, oye bibi yon ofa akwalano. Ofre akwalano, odene tuwe nsi chirene sa ye bibi akatane ni. Na opeja ni nifia suru. Suija. Kuna odi mami. Osi misafari mbaa furi ya mawa. Opeja sika na anosi. Mfao nsa. Bofupi mfao nsa nka kwa la nifia. Uwisa nifao ono. Kwa mfita. Ani achina bono. Kwa mfita utie dia. Masa. Se nyami. Eka udi. Udi nami yo. Na utuwa na mowo nyamimu. Na unu unyankupo ono se. Nyankupo ono ame kone nchaino. Or your promise keep up God. Oh, Master, Biara, we hear Biara obey amount. It is your quiet knowing, but I see I didn't know you. Near who could draw at the call, Adam, I am one in him. Only nkwa sɛm na ba wo nkyɛn sɛ ɔmfa kristo sɛ wokra gye nkwa a akɔnya wɔ hɔ ma wo sɛ awurade yesu kristo ɛna mɛti w'asɛm ɛfa wo sɛ mekora ɛne magye nkwa awurade hyira me awurade ma menya nhyira awurade ma menya nhyira awurade sɛ wopie a ma menya ɔyera bada mafa wo sɛ mekra gye nkwa a menua gyidi me yese onyame sɛ wobɔ no akoma mu a sɛ awurade mfa amfom sɛ ɔkyɛ wo a awurade de bɛkyɛ wo no wate wo ho afiri deɛ a ɛnte ho anyinaa asɛm ɛfiri ɔsɔmfo Akwa Hayford ɛna mena mu kyɛ asɛm yi na ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ wobɛ sɛ wohwɛ kyerɛ kwan a Lifeword www.lifeword.org a wohwɛ a wobɛ nkwa nsɛm yi ɛtie kasa bebree a wotie a wokɔ a Lifeword Cloud wobɛhu saa nnwuma wo nyinaa nsɛm nyame asɛm a yɛkokyerɛ gu hɔ sɛ wobɛtie na wɔnya nkwa awurade so mama wo nkwa no wama no mbosoɔ wama wo mbosoɔ yɛmehyira wo sɛ woyɛ aso no a wotie nkwa nsɛm ɛyɛ m sɛmfo Akwa Hayford bio telephone number ne 0244-86-9499 abɛfo mfidie so hayfordjackson@ymay.com anaso Lifeword www.lifeword media ministry biribiara a ɛkyerɛ w'adwen biara na ɔgye wobɛtumi abisae ɛmu sɛ ɛnam nyankopɔn ɔdɔ nsonso ɛma mboa nyamehyira wo baba nkwasɛm bre